Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Igihugu cya Tanzania kivuga ko kigiye gutangiza gahunda yo gusaka abagizi ba nabi mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli no mu ntara yose ya Kigoma. Ni igikorwa bavuga ko bazafatanya na polisi y'u Burundi gukora. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yakurikiranye inama yayobowe n'umuyobozi wa polisi ya Tanzania yabereye Nyarugusu kuri uyu wa gatandatu biga kuri icyo kibazo.
Ijyo jambo rishikirijwe n'umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya Tanzania, Simon Siro, mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatandatu, aho yari katanga ubutumwa ku mpunzi zarurwa mu majyana zitabiriye iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi byama byabaye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli no mu baturanyi bazo. Ingingo nyamukuru y'urwo rugendo rw'umukuru w'igipolisi cya Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu kwari kugabisha bamwe mu bagizi ba nabi tuye muri iyo nkambi, yuko igipolisi cya Tanzania kigiye gukora isakwa rinini nyuma y'ibitero birenga bitanu byabereye mu makambi n'inyuma y'inkambi mu kiringo cy'amezi atandatu aheze.
Watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi, watu wanaporwa barabarani, mtu anamnyang'anya mwenzake baiskeli anatumia bunduki ya moto. Maelekezo malalamiko wanasema ni hao wakimbizi.
Abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma, abantu baramburirwa mu ibarabara, umuntu araka mugenzi we ikinga koresheje inkoho bagaca bavuga yuko ari impunzi. Reka ndabasabe nshuti zanjye mpunzi, ndashaka ubugizi bwa nabi, turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorereko. Nimba hari impunzi ituze inkoho kibure ikigwanisho cyo cyose, inava ngaha acagenda agite mu ibarabara. Kuko ndimo ndasubira Dar es Salaam, ariko mu ndwiza nzozana abapolisi bahagije bazogisa kwa rikaze gose. Uzofinatira kuri iryo sabwa azoshobora no kuburuza.
Watafanya msako mkali sana.
Nyuma y'urwo rugendo mu nkambi ya Nyarugusu, bwana Simon Siro yari yakoze inama n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi, bwana Melchades Lucheke. Iyo nama yabereye ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma. Ingingo nyamukuru kwari gushyiraho amasezerano yo kurwaniriza ububisha hamwe hagati y'igipolisi cya Tanzania n'u Burundi. Iyo ngingo yafashwe kubera hari abagizi ba nabi bakora ibitero muri Tanzania bagaca birukira mu Burundi, n'abikorera mu Burundi bakirukira mu gihugu cya Tanzania. Mu nama y'umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli yabereye mu ntara ya Katavi muri komine nshasha ya Tanganyika kuri wa gatanu, yagabishije igipolisi mu ntara ya Kigoma gucungira umutekano bikwiye. Yavuze yuko igihugu cya Tanzania tangorane gifise ku mpunzi zitekanye kiretse abagizi ba nabi,
lakini wapo wachache ambao wameanza kuharibu sifa na heshima ya ukimbizi, wanajihusisha na ujambazi.
Ariko harimo bake bake bariko baratangura kubona iyubahirizwa ry'ubuhungiro. Harimo abagizi ba nabi, harimo abariko baronona amatungo yacu mu ishyamba rya Tongo. Ndasabye izo mpunzi zifite iyo ngeso zibireke. Bahunze kubera ingorane zabaye mu gihugu cyabo. Muri Tanzania si ahantu ho kuzana ingorane, ujye ngaha wemere kuguma hamwe. Hariho abahungana inkoho, hariho abariko barica inzovu zabo. Ibyo ntibishoboka. Ndabasabe abarongozi b'intara, amakomine hamwe n'abacungira umutekano iyo ngingo muyikorere ko bikwiye.
Birisimamiye hili kikamilifu. Hatuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu.
Mu mpera z'ukwezi kw'icyenda, igipolisi cya Tanzania cyarishe abantu 12 bakekwa ko ari abagizi ba nabi bama bahungabanije umutekano mu nkambi n'inyuma y'inkambi. Mu kiringo cy'amezi atandatu aheze haramaze kuba ibitero by'abitwaza ibigwanisho birenga bitanu mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli. Ibyo bitero byama byabaye no mu baturanyi b'izo nkambi. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini.
Kuri wa gatandatu Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda hafunguwe ikigo cy'amasaziro kubageze mu zabukuru barokotse genocide yakorewe abatutsi bagasigara ari incike. Iki kigo gifite ubushobozi bwo kwakira abagera kuri 52 cyatangiranye 40 barimo abasaza n'abakecuru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tim Stockler Mutije.
Iki kigo cyiswe impinga nzima ya Rusizi kigizwe n'ibyumba 27 by'amacumbi, uburiro, uruganiriro rusange ndetse n'ahagenewe gukurikiranira ubuzima bw'aba bageze mu zabukuru mu birebana n'ubuvuzi, cyo kimwe n'ahakorerwa izindi serivisi. Ku ikubitiro abagitujwemo n'abakecuru 32 n'abasaza 8 bose bakomoka mu turere tugize intara y'Iburengerazuba uretse umuva mu majyepfo. Bahuriye kukuba bose abageze imiryango yabo barahitanywe na genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bagasigara ntabo bafite bo kubitaho. Umukecuru Verediana bavuga menshi, umwe muri bo genocide yamutwaye umugabo n'abana bose bari bafitanye uko ari 6. Mu izina rya bagenzi be avuga ko aha batujwe bungutse indi miryango.
Bumvita abana mu mbimba nzima bazigaga bakanzasira Yesu we. Mukashwedeza yemubyeyi waje mu kigo cy'umubyeyi wa Kagame zamubwira ati umugore Verediana ari kugushimira ababyeyi bo mu mbinga nzima wakiye warabakiye ubaha icyubahiro ni wabo bari 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 bafashwe nabi nanjye ubwanjye ubivuga nari hasi no gupfa.
Uyu rero agashimira umukuru w'igihugu uwagereranya n'umuvandimwe wa Yesu cyangwa se Yesu uyuvugwa mu nzandiko ntagatifu nk'umwana w'Imana.
Paul Kagame haza icyubahiro ngo nguye ahakomeye nari mfuye ndi kunuka nari mfuye ndari umuntu naragayise umubyeyi wacu Kagame ni mwene nyina wa Yesu. Yesu yaragiye akorera muri Kagame ndetse ko Kagame yabuze umwuka wo kurema abantu ariko Kagame nawe ntacananye yabuze umwuka ariko afite kutubembeye.
Abacumbikiwe mu bigo nk'ibi byakira abasaza n'abakecuru bagizwe incike na genocide yakorewe abatutsi mu mibereho yabo ya buri munsi bitabwaho na Leta y'u Rwanda binyuze mu kigega cyayo gishinzwe kwita ku batishoboye barokotse genocide yakorewe abatutsi. Minisitiri Shyaka Anastase uyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko ukwihangana kw'aba basigaye ari bantaho nikora ari isomo ku bakiri bato.
Ashima ubuzima n'ubudaheranwa intwaza zikomeje kutwereka kandi ngira ngo mbabwire kubera uwo mutsi mufite nk'intwaza murimo murarerera u Rwanda rw'ejo, murwigisha kugira umutsi ukomeye, murwigisha kudaheranwa, mutwigisha kwibuka ariko ntiduheranwe n'amateka. Ngira ngo uwo ni umurage ukomeye u Rwanda tunakomeyeho.
Imyaka 25 nyuma ya genocide yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu hamaze kubakwa ibigo nk'ibi bigera kuri 4 birimo 2 byubatswe mu ntara y'Amajyepfo, kimwe mu y'Iburasirazuba n'ikindi mu y'Iburengerazuba, byose hamwe bicumbikiye abagera kuri 219. Byubakwa binyuze mu muryango uhuza abayobozi bakuru b'igihugu n'abahoze mu nzego nkuru z'ubutegetsi, cyo kimwe n'abagore babo uzwi nka Unity Club, uyobowe na Madame Jeannette Kagame umufasha w'umukuru w'igihugu wari unitezwe mu muhango wo gufungura iki kigo cya Rusizi ariko ntiyahabonetse ku mpamvu zitatangajwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, inama y'igihugu y'abagore irasaba abagore kwirinda guhishira bakorera ihohoterwa kuko ngo ihohoterwa rihishiriwe igihe kinini rishobora kuvamo kwicana hagati y'abagize umuryango. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi.
Umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro wizihizwa buri mwaka tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10. Insanganyamatsiko u Rwanda rwahisemo uyu mwaka iragira iti umuryango utekanye kandi uteye imbere. Iyi nsanganyamatsiko yatoranijwe nyuma y'uko hirya no hino mu muryango nyarwanda hagenda humvikana amakimbirane ajya agera n'aho umwe mu bashakanye avutse ubuzima mugenzi we, umwana akica umubyeyi we, ndetse muri iyi minsi ho hanavuga ikindi kibazo cyo kwiyahura, rimwe na rimwe basesengura bagasanga uwiyambuye ubuzima biba bifite nk'isano n'ihohoterwa riba rimaze igihe kinini mu muryango. Kuri iyi nshuro inama nkuru y'abagore isaba abagore kwirinda guhishira ihohoterwa ribakorerwa mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi zaterwa no guhishira igihohoterwa igihe kinini. Abagore bamwe bavuga ko bahitamo guhishira itotezwa ribakorerwa kuko baba banga kwishyira hanze abandi bagatinya gusiga abana babo bonyine, abandi bakavuga ko baba badafite ahandi bajya, imibereho yabo baba bayishingiye ku bagabo bashatse.
Nimubwiye iki hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa. Noneho rero ubwihohotera cyane ririho ni ibimungu biri mu mutima, kuko iyo ubonye bikurenze ugeraho ukabyakira ibyiwawe byose ukabika mu nda. Noneho nkanjye rwose igituma mba numva nyine ngomba kubika mu mutima iyo mungu yanjye nkayihamana, nibaza gutabana banjye yaza aryana nzaceceka mbika mu mutima.
Iyo maze kumirwa gutyo rero bivamo kuzakwica guma kukureba amaso. Uriya mutumureze rero ukavuga ngo uramureze yampohote ngiye kumurega umenye kufite aho utaha.
Rero nugenda n'ubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo.
Majoro Rurangwa Ser, mu muyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'umugore n'ubukangurambaga mu nama y'igihugu y'abagore, avuga ko ihohoterwa ritangira ryoroheje ariko ritinda ritavugwa birangira umwe mu bagize umuryango yishwe. Uyu muyobozi akagira inama abagore kudahishira ababahohotera kugira ngo batabarwe hakiri kare.
Ejo uramuhishira yagukubise, ejo bundi azakwica. Nukubwa rero nugu kura huo mchogu ishira. Ariko naone tukasaba n'abaturage. N'abaturage niba umugore yabishiriye uwabibonyewe akabivuga. Nicyo dusaba n'inzego zegereye abaturage z'abayobozi. Inzego z'umutekano. Iyo bitanze rero ujye ubibona hari naho batwara nk'umugabo yahohoteye umugore, umugore akajya kumusabira imbabazi. Kiba cyabaye icyaha. Iyo cyabaye icyaha nubwo wasaba imbabazi kiba cyabaye icyaha. Icyaha rero amategeko agomba kubihana ntabyo kuza kunga. Turasaba inzego z'ibanze zose aho zegereye abaturage kureka kunga ibyaha birimo ihohoterwa. Nuwishira byamenyekanye nawe akagira igihano ahabwa.
Nubwo abagore aribo bavugwa cyane nk'abahura n'ihohoterwa kurusha bagenzi babo b'abagabo, abageze mu zabukuru bo batunga gatoki abagore ko aribo bagira uruhare runini mu kwikururira ihohoterwa ribakorerwa.
Ntabwo mukuru kimugire inama ngo abyumve. Ubu rero nta mugore ukimenya inshingano ze. Ubu rero kubera akazi mubona n'amashuri yaje ngakirwa n'umukozi umuyanya akaba ari umushyuhiriza amazi akamujyanira muri dushe, yaza akaba ari umusukira icyayi, yaza akaba ari umukorera ibi umukorera umukorerere. Aho hantu rero naho mwaba mama mwe mushatse mwaze subiraho.
Ihohoterwa rikorerwa abagore, usanga abagore benshi cyangwa se abana bacu bakobwa benshi basa nk'aho bataye umuco wo kumenya inshingano zabo. Ntawe umugore nawe akita ku mugabo we uko bikwiriye, aragenda akajya ku kazi kuko nk'uko abivuze umukozi wabo ugasanga umukozi arita kuri shebuja kuruta uko umugore bamwitaho. Naho aziye ugasanga ntashaka kumwitaho cyane ngo amuhe keya umugabo akeneye, ugasanga aho umukozi yakunze gukurura umugabo ahubwo. Abagore barimo bata inshingano zo gukomeza kubaha abagabo babo cyane. Ibigo kuri ihohoterwa kuko icyo gihe umugabo ntazamwihanganira. Icyo gihe havuzamuvanamo kumukubita, kandi icyo gihe n'umugore nawe aba yahohoteye umugabo.
Ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro ILDP bwagaragaje zimwe mu mpamvu zizi imbere zituma mu muryango hagaragara ihohoterwa. Bwarandusha Banderi ku muyobozi wa ILDP yari kuri mikoro ya Radio y'Amerika.
Abanyarwanda barimo bahungabanyijwe na byinshi ku buryo umuco wa violence cyangwa umuco wo gukimbirana kamere muntu yarazamutse janabi. Kindi ni ubukene bukabije mu miryango. Noneho bwa bukene bukabije bukazana ikindi kintu gikomeye cy'amakimbirane mu miryango aterwa n'ikibazo cy'ubutaka nizungura.
Uyu munsi ugiye kuba mu Rwanda umugore wo mu cyaro hari intambwe yateye cyane cyane mu rwego rw'ubukungu. Inama nkuru y'abagore ivuga ko yifashishije ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bwagaragazaga ko abagore bangana na 58.9% aribo bari mu bukene. Ubu abo bagore bakaba bageze kuri 39.1%. Umunsi wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro uzabera mu gihugu hose. Ku rwego rw'igihugu zizihirizwa mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya gato gashize mu kiganiro muri Isanga naganiriye n'umuhanzi w'ikirangire w'umunyarwanda Mani Martin. Ni umuhanzi umaze kugaragaza ubuhanga budasanzwe akagira n'ijwi ryuje ubuhanga. Yatangiye ambwira igihe atangiye gukora umuziki by'umwuga.
Yatangiye amashuri yisumbuye mu kigero cy'imyaka nka 19 hafi 20, natangiye gutekereza ko nakora umuziki nk'umwuga kuko igihe cyose nabikoraga mbikunda cyane, ndirimba mu masengero cyane cyane hirya no hino, ariko ntabwo ari wo wari umwuga wanjye. Numvaga kimwe n'undi munyeshuri wese wiga umuziki, wiga amashuri asanzwe, nigaga indimi n'ubuvanganzo. So numvaga wenda ntabwo umunyamakuru inzozi zanjye nini nabaga mfite, ariko numva ndashaka gukora umuziki nk'umwuga. So ntangira gukora umuziki nk'umwuga rero gutyo kugira akazi ntangira kuririmba ku bintu bitandukanye ku mahoro ku rukundo ku bintu nk'ibyo so umuziki wanjye rero ukomeza gutyo kugeza n'ubu ngubu nk'abandi muhanzi ukora mu njyana njyewe nakita Afro Fusion cyangwa se uruhujyane rw'amajwi atandukanye muri Afurika ariko cyane cyane mpereye ku njyana y'Ikinyarwanda ndumva muri Macharitse
wari ukomoje ku bijyanye n'uko wakundaga kuririmba cyane mu nsengero hari n'abantu benshi bibaza ngo Mani Martin yamenyekanye cyane ubwo yaririmbaga indirimbo zihimbaza Imana waje gutandukana gute nicyo cyerekezo watangiranye ku buryo ubu ngubu waguye umuziki wawe ukaba uririmba n'izindi ndirimbo zitari z'Imana gusa
icyo gihe urebye mu kuva mu bwana bwanjye numvaga nkunze gusa kuba naba ndirimba mu rusengero mu nsengero zitandukanye bigiramo n'umugisha ukomeye kuko ndi mu kigero cy'imyaka nka 15 nagiye muri studio mbasha gufata amajwi y'indirimbo yanjye navuga ko ari indirimbo ya mbere ko n'abantu benshi bamenyeho indirimbo yitwa Urukumbuzi
turayifite mu kanya turayibutsa
ego so urumva kuva muri icyo gihe numvaga ari byo nkunze byonyine bigomba kuba bigarukiraho bitazaba ari akazi kanjye ari n'ushobora kuba naba nkora nyine nkaririmba n'ubundi muri ubwo buryo ariko ndakaba nakora n'indi mirimo so igihe natekereje kubigira umwuga rero byabaye ngombwa ko naririmba ibintu ubutumwa butandukanye burenze gusa ubujyanye n'iyobokamana kuko numvaga ngomba gusangiza abantu benshi kurushaho ariko kandi nabyo sinabireka kuko Imana ni byose iteka ryose nayo itanga inspiration njye ariko mbyemera ariko mpagarika kuba naba nkora muzika nk'uko nayikoraga nyine atari wo mwuga nikora gusa muri eglise so nta kindi kintu cyabaye uretse ko natekereje ko bigomba kumbera umwuga umbeshaho kandi bikaba n'ikintu nkoresha mu gusangiza abantu ubutumwa bushobora kunzamo n'amarangamutima ku bintu bitandukanye bitari gusa iyobokamana gusa bihura n'Imana kuko iyo mvuga urukundo iyo mvuga amahoro iyo mvuga ukubana kw'abantu mba numva mvuga Imana muri make nta kindi cyabaye uretse icyo numvise niyumvishemo ko icyerekezo cyanjye cyakaguka kurushaho nkaba muri muzika yanjye navuga ibintu birenze gusa kuvuga iyobokamana
hanyuma se Mani Martin nkawe w'umunyamuziki mu Rwanda umazemo igihe wavuga ko umuziki ushobora gutunga uwukora muri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda
umuziki nge navuga ko ushobora kudutunga kuko nkanjye nihireho urugero kuva igihe nafashe icyemezo cyo kuwukora nk'akazi ka buri munsi umuziki wankora ibintu byinshi umuziki niwuntunze kugeza ubu ngewe umuziki wanyishyuriye amashuri kugeza muri kaminuza ubwo rero urumva kuri njye navuga ko udutunze bamwe hari urwego birumvikana bitarageraho ntabwo biragera ku rwego nk'urwaho muri Amerika cyangwa n'ahandi henshi ku isi cyane cyane ko nyine ari uruganda ruba rukiyubaka kimwe n'ibindi bintu byose mu Rwanda ko byiyubaka bundi bushya ariko umuziki ushobora gutunga umuntu ku rugero runaka
ibi nanone bikajyana n'uburenganzira bw'abahanzi ku bihangano byabo iki ni nacyo kibazo kimaze iminsi kivugwa cyane aho ngaho mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi aho usanga ibihangano by'abahanzi bikoreshwa nabi rimwe na rimwe ntibabisabi uruhushya kugira ngo ibyo bihangano bibe byakoreshwa ndetse muri iki cyumweru nawe ubwawe wagaragaye usa nkaho unenga abantu batumirwa bakaririmba indirimbo zanyu kandi namwe muhari mwakabaye ari mwebwe muziririmba ibyo ntago bisubiza inyuma umuhanzi
biba bimwe mu bituma bitaragera kuri rwa rwego nakubwiraga twifuza ko byakabaye bigeraho kuko hari amabwiriza n'amategeko agenga ubuhanzi no ku isi hose ataragera ku kigero gishimishije mu kubahirizwa hano mu Rwanda So rero icyo navugaga cyane cyane ngewe muri ibyo bintu wenda muri iyo nkuru abantu bumvise cyane kuri social media nta nubwo ari kijyanye cyane cyane n'amategeko ahubwo ni kijyanye n'imikorere y'abantu bo muri urwo ruganda nyine rwacu rukiyubaka kuba nk'umuhanzi yaba ariho ari afite ibihangano bye akaba akiriho ntaho yagiye nagishoboye no kuba yabiririmba noneho hakaba hari abandi bantu bahabwa urubuga muri urwo rubuga bahawe kandi ruri babyaza inyungu barugiramo bagakoresha ibihangano bya wa muhanzi ubyihari batana bimusabiye uburenganzira kandi bakabikoresha mu buryo bw'inyungu bobu ubungura nyirabyo kandi we abishoramo tuye dukora imiziki turashoramo umutungo dushoramo energy dushora ni uretse kuba ari umutungo no mu by'ubwenge ariko ni ibintu utanabasha gukora nyine utakivemo n'imari so icyo kintu rero usanga abantu batacyubahiriza hari bakeka yuko ari nk'ibintu bimera kwari ara abantu bamwe na bamwe batekereza hari ko ari ibintu bimera
bagenda bagasoroma
umuntu ashobora kuza agasoroma uko abonye nk'uko umuntu ashobora guca amababi ku giti cya kimeza ariko mu by'ukuri mbona nyine ko hari urwego runaka rutaragerwaho hari nka ririya tegeko rya rigenga umutungo mu by'ubwenge rirahari iwacu mu Rwanda rirahari ariko ntabwo biratangira gushyirwa mu bikorwa ku rwego ruhagije nk'ahandi ku isi urabizi ko ahantu hose igihangano gicuranzwe cy'umuntu hari ibyo bita artist royalties zigomba kwishyurwa haba ari muri club haba ari muri hoteli haba ari ahakorerwa performances ibyo bintu byose birubahirizwa bikabasha kwishyura nyir'igihangano so urumva hano kuva bitarahagera iyo umuntu akoresheje igihangano cyawe muri performance ziwe bwite wowe ntacyo urumva na royalties ntabwo uri buzishyurwe ni ukuvuga ngo abaguhombya mu kazi kawe
hanyuma se namwe abahanzi nibaza ko ari mwebwe mwari mukwiye kuza ku isonga mu kugerageza kwirwanaho haba hari amahuriro mufite cyangwa se amashyirahamwe muhuriramo kugira ngo ibyo mutishimira bikorwa bibe byashakirwa umuti
yego hano mu Rwanda tumaze kugira ihuriro tukanavuga ko biri ku rwego rwiza kuko tumaze kugira ihuriro ry'abahanzi bahuriramo ari abakora umuziki n'abakora ibindi bihangano bitandukanye turahura tukaba twavuga ibyo tubona bitagenda ubundi tukagerageza kubishyikiriza inzego zishobora kubyumva zifite ububasha bwo kugira icyo zibikoraho hanyuma ikindi dufite na sosiyete ya intellectual property ishobora collective society iriya nyine igomba gukorekitinga ibyishyurwa abahanzi ibyo abakoresha ibihangano byabo baba bagomba iyo sosiyete kugeza ubu niyo twitezemo icyizere cy'uko niramuka ihawe ubushobozi n'inzego zigomba kuyifasha no kuyishyigikira kugira ngo ibashe gutangira gukorekitinga ubwishyu bw'abahanzi baba bagombwa ku ikoreshwa ry'ibihangano byabo nimara guhabwa izo mbaraga ntekereza ko tuzaba dusubijwe ariko kugeza ubu imaze imyaka ngira ngo hafi ine ikigerageza bumva ni ikintu gishyashya ntabwo abantu bakimenyereye abantu bamwe baravuga bati ariko twari tuzi ko umuziki burya ari ibintu by'ubuntu twumva impamvu mushaka kubitwishyuza bimwe nakubwiye nyine ko hari abumva ari ibintu bimera nka kimeza yumvire mishya abantu bagomba kwiga bushyashya biracyagenda buhoro buhoro ariko mba mfite icyizere cy'uko bizahinduka
Mani Marte urakoze cyane guma kuri telefoni tugiye kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo bakubaza reka duhere kuri Patrick wirwe neza
kibazo najyaga mu bazo nagira ngo mubaze wenda niki ateganyiriza wenda cyangwa inama yagira abahanzi bakizamuka cyane cyane mu karere akomokamo
arakoze cyane iki inama natanga wenda ntabwo nanjye ndi inararibonye cyane ariko icyo navuga mba ntekereza buriya ko umuhanzi ukizamuka ugitangira gukora ibi bintu ikintu cy'amere cyagufasha nuko umenye niba koko ari inzozi zawe niba icyo wifuza kuzakora kuko ntabwo ari akazi koroshye na akazi kagushyira muri public kagushyira mu ruhame mu gishe bya rubanda ugomba kuba uyemeje neza ko ugiye kubikora bizi neza ko uzihanganira ibibamo byose ikindi kubijyanye n'ubuhanzi umuhanzi buriya twese tuba abantu bose bafite ibintu bashaka bari kumva muri ako kanya utaratangira guhanga wowe biba biri gusaba ko nawe ushaka mu mwanya wawe muri bya bintu byose abantu bari kumva ngo nawe ibyawe bibone uko byakumvwa so bisaba kuba wowe ibyo duhanga ntabwo ari ibintu biri kure cyane yabo turi bo ni ukuba wowe ibitekerezo byawe n'ibyo ubamo bikayobora ibyo uhanga ndumva ari ibyo
hanyuma mu bijyanye no kwagura umuziki wanyu umuziki nyarwanda ukaba wakomera ugacurangwa mu bihugu bitandukanye nk'uko bigaragara ku bahanzi tuvuge nk'abo muri za Nigeria n'ahandi mukora iki kugira ngo uwo muziki wanyu muwagure ndabizi ko hari abahanzi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye mwagiye mugirana amakolabo ariko kugira ngo waguke umenyekane ucurangwe hirya no hino ku isi hasaba iki mate
ngiyentekereza ko u Rwanda ni igihugu gifite amateka atandukanye n'ibindi bihugu byose kandi ni igihugu kiyubaka mu nzego zose nk'uko ubyumva muzika nayo ni imwe muri izo nzego ziyubaka ntabwo twavuka uyu munsi ngo duhite tugira muzika iri ku rwego rw'Abanyamerika cyangwa Abanyanigeria kandi ntabwo muzika yacu ntabwo zinganya ingendo urugendo rwacu ruracyari rugufi cyane so navuga ko icyo dukora cya mbere icyo nkoragiye urumva biragoye kuba umuntu yavugira abandi icyo nkora ni ukugerageza gukora ibintu bifite umwimerere abandi bantu bo ku isi bashobora kwifuza kumva bidasa n'ibyabo kubera ko urumva nyine iyo umuntu akora ibintu bisa n'iby'abandi ntabwo babigirira inyota cyane kandi nibwira ko tugenda tubigeraho buhoro buhoro kuko niba umuhanzi w'umunyarwanda ashobora gutumirwa mu gihugu nk'Ubuyapani mperuka gukora tumwe mu gihugu cy'Ubuyapani kandi abanyarwanda banumiye ni abayapani nari natumiwe na UNICEF ahantu hose narindiraga abayapani kuko hari abantu bumvishe iyo music yanjye bakumva hari ikintu kirimo bakumvamo bakantumira tumikiriza ko ni buhoro buhoro ngenda no mu bindi bihugu bitandukanye uretse wenda naho ariko ntekereza ko ari buhoro buhoro n'abandi bahanzi b'abanyarwanda kandi baragenda henshi dufite nk'ubu bacamiya nina baba bari nomine muri za award mpuzamahanga nka Afrima n'aba The Ben nibaza ko ni intambwe iterwa buhoro buhoro hamwe n'ubundi n'uburyo n'igihugu cyacu kigenda cyubaka no mu bindi bizagiraho bigirweho kuko n'ubundi ntabwo ari ibicuruzwa byinshi cyane twari twagira bicuruzwa ku rwego mpuzamahanga to umuziki rero nawo intambwe yawo ni buhoro buhoro.
Uwo ni Mane Marte, ni umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda benshi bazi kubera injyana ze zirimo ubuhanga bwo yadusobanuriraga ibijyanye n'ubuzima bwe muri muzika nyarwanda. Naho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Al wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza.